I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ko te kaupapa o te kōrero rero, ko te ngutu ngutu. Gossip. E hoa, mau te kai o te pō e tunu ne. Engari mō tēnā, nā kui tunu i nā pō. I tōna tikanga, mau i tēnei pō, a mā pare ā pōpō.
Kā pai, kei te hoki mai a pare ki te kāinga i te pō nei, kia mohio ai au me pēthia te nui o te kai.
Āna, koi rā tāna ki au i te ata nei.
Pēthia tāna tāne, tērā pēa ka puta mai anō tērā, kua āhua roa te wā kaore au i kite i aia.
Kaore koe i rongo, kua mahue rāua.
Nē, kā aroha.
E ai ki ngā kōrero, i te whaiwhai tonu te tāne i tana whakareka o mua. E hia kē nei ngā wā, i kī atu au kia pare kia whakarere atu. Engari, kia whakarongo mai ia, auware ake. Ana, kua mahue.
E hoa, mau te kōrero, e hia kē nei o hoa i roto i ngā marama kua taha ake nei.
E ngā iwi, e ngā maunga, e ngā awa, e ngā ure o ngā hau e whā. Tēnā piri mai ki te ipāho nei o Everyday Māori. Ko Hemi Kelly tēnei.
Ko Apero Woodfine tēnei. Ko te ngutu ngutu, te kaupapa o te kōrero i tēnei rāne.
Ai, ko te ngutu ngutu, tētahi o ngā tino kaupapa.
Ai. Ai, he nui ngā ngutu ngutu.
He nui ngā ngutu ngutu, hea ngā kōrero o te wā, e hoa. Let's break it down bit by bit. The kōrero rero where Apera and I are discussing a friend and her breakup.
Māku e timata. E hoa, mau te kai o te pō e tunu, ne?
Mate, mau te kai o te pō e tunu. Te kai o te pō is dinner. So you'll cook dinner, right?
There's a lot of ne in this kōrero coming up. A lot of ne.
Ne.
So I'm asking Hemi if he's going to cook tonight.
What's the ne doing? And we add it to the end of a sentence.
It makes it into a pātai, ne?
You're wanting to the person to affirm what you've said or negate what you've said, or you're wanting a response. So I think of a in English as an example. Yeah. You're going to cook dinner tonight, a.
Hia ha tō whakahoki e hoa.
Engari mō tēnā.
Engari mō tēnā. Kao. He momo kao.
Yeah, yeah, big kao.
Big kao.
Yeah, and no, not even. No way.
No way. No way, Jose.
Not a chance.
Yeah.
No way, Jose. Engari mō tēnā. That's the Māori version of no way, Jose. Engari mō tēnā. Nā kui tunu i nā pō.
I cooked last night.
I tōna tikanga, māu i tēnei pō.
Therefore, it's right that you should cook tonight.
Aye. This i tōna tikanga is like, supposedly, so what's supposed to happen,
yep.
Kind of thing. Tōna tikanga, whatever follows is like, this is supposed to happen. I tōna tikanga, māu i tēnei pō. So it should be you tonight.
Aye.
A, mā pare ā pōpō.
And pare is going to cook ā pōpō.
Kā pai.
Ko tāku. Kā pai. Kei te hoki mai a pare ki te kāinga i te pō nei.
Alright. Is pare coming home tonight? Just a note there. Apera said it perfectly. Kā pai.
Kā pai.
Even though it's written kā pai, there's no macron. If you listen to speakers and kaumātua, you always hear that kā lengthened with pai. Kā pai, kā pai. So let's try to avoid saying kā pai. Instead, kā pai.
Kā pai e hoa. Ka haere tonu taku kōrero. kia mohi o ai au me pēwhia te nui o te kai.
So that I know how much food is needed. Kia pēwhia, me pēwhia, me pēwhia te nui o te kai. Me pēnei te nui, me pēwhia te nui, me tino nui.
Ai.
So that I know how much food is needed.
Ai. Kia mohi o ai au, so that I know.
Ko tāku, āna, koirā tāna ki au I te atanei.
Yes, that's what she told me this morning.
Ka pai. What's the part that's what she told me?
Koirā tāna. Koirā, that is what
they said.
Tāna, koirā tāna ki.
Ki au.
Ki au, yeah. That's omitted, right?
Koirā tāna ki au, like that's what they said to me. Ah, koirā tāna ki. Yeah, sorry. Yeah. Yeah, koirā tāna kōrero, koirā tāna ki.
Ki au.
Ki au. Ai.
So we're omitting the actual mahi.
Koia. It's implied. So, koirā tāku. That's what I said. Koirā tāu. That's what you said.
Iaha tāu. What did you say?
Heaha tāu.
Heaha tāu.
Heaha tāu. Ai. Katahi kā mea mai a apera.
Pēwhia tāna tāne.
What about her man? How about her man?
We're getting down to the kaupapa here.
Tērā
pea ka puta mai anō tērā.
Tērā pea? Maybe. Ka puta mai anō tērā. We're using tērā to talk about that guy. So like, maybe they will appear again. Maybe they'll show up again. Maybe they'll come.
Hi.
Tērā. You know, we're not mentioning his name, we're not saying te tāne, but now we're talking about someone that's been mentioned and we just kind of use tērā. Ko wai tērā? Who's that? Ko mea tērā. That's so-and-so. And so here we're using tērā in that way. Tērā pia ka puta mai anō tērā. Maybe that one will come as well. Will come again. Because we're using anō, it indicates that they've been in the past.
Can I ask, it's not rude to say tērā, to refer to a person as tērā?
Not if they're not here.
Okay.
If they're in our space, we wouldn't do that.
Okay.
Yeah. But if they're over there or away from us, e pai ana.
Okay.
Yeah. E pai ana. Ko wai mā tērā? Ko wai mā ērā? Like, who are those people?
Okay. Ka pai. Ka haere tonu tāku. Kua āhua roa te wā. Kaore au I kite I aia.
Kua āhua roa te wā. Like it's been a little while. Kaore au I kite I aia. I haven't seen them. So in English, like it's been a little while since I've seen them last.
Kia hata au e hoa?
Kaore koe I rongo.
Didn't you hear? Haven't you heard?
Kua mahoe rāua.
They've separated.
Ai. Kua mahoe rāua. This is quite a Māori way to say that two people have separated. You can say kua wehe rāua. There's nothing wrong with that two people have separated. But I've heard this, and if you think about the word mahue means to be...
left behind?
Yeah, forsaken, abandoned.
Okay.
And so kua mahue rāua, it indicates that they've both been left behind. So like in their separation, they've both been... mahue. They've both been left behind. And maybe they've both been left behind by each other. Ko mahue rāua I a rāua is what the full sentence you could say. Ko mahue rāua I a rāua. Like they've both abandoned each other. But if you hear this, ko mahue rāua means they've separated.
I see.
Ko mahue rāua.
Ko tāku, nē, kā aroha.
Really? Oh.
Good use of kā aroha here. Kā aroha.
Anei, this is where it gets juicy. E ai ki ngā kōrero I te whaiwhai tonu te tāne I tana whakareka o mua.
Koinei te tino gossip, ne?
Koinei te ngutu-ngutu. Koinei ngā ngutu-ngutu.
E ai ki te kōrero, according to some, according to the kōrero, I te whaiwhai tonu te tāne I tana whakareka o mua. So the tāne was still following his whakareka o mua.
Yeah, his whakareka o mua.
Whakareka, he kupu pai tēnei.
Whakareka, yeah, it's a...
Lover?
Yeah,
His past lover, whakareka o mua.
His past whakareka. Whakareka, it's a beautiful word because whakareka, right, is to make something sweet, make something enjoyable. So that person is that for you.
Hmm.
Ko wai tō whakareka, who makes you better? But if you listen to the way this word's used, it's often used in relation to someone that's dating.
Mm.
You may hear it being used for like your partner, but often it's in that space of like dating and getting to know each other.
Mm, okay.
No, you could also use it for your partner, but I think most people would refer to your partner as tō wahine, tō tāne, tō hoa, tō hoa rangatira.
Aye.
And in cheek maybe, in jest, tō whakareka.
Okay, kia ora.
E hia ke nei ngā wā I ki atu au, kia pare, kia whakarere atu.
How many times I told pare to get out of there?
Yeah, whakarere is to leave something behind.
Mm.
So kia whakarere atu, the passive.
To leave.
To leave them behind.
To leave them behind, okay.
Yeah, to leave them.
Mm.
Whakarere, leave it or leave them. Whakarerea. Engari, kia whakarongo mai ia, au ware ake.
But did they listen? No way.
Ka pai. Au ware ake, little kiwaha, like, to no avail. It didn't happen. It wasn't successful. And so, here we've got the proceeding that, like, kia whakarongo mai ia, did they listen? No, au ware ake. Let's look at that in the next part as well. Ana, kua mahue.
And so, they split.
Ka pai. Ko te kōrero whakamutunga.
E hoa, māu te kōrero.
Māu te kōrero. You can talk. Māu te kōrero. You can talk. Or you can't talk.
E hia kēnei o hoa, I roto I ngā marama kua taha kēnei.
It's not true. E hia kēnei o hoa. Goodness knows how many friends you've had I roto I ngā marama kua taha ake nei in the past months.
I see. Kua taha ake nei.
Kua taha ake nei. If we're talking about days, weeks, months, we can use this to say past. So in the past days, I ngā rā.
Kua taha ake nei.
I ngā tau.
Kua taha ake nei.
Ai. Past. Oh, koera ngā kōrero, kia hoki anō ki te whakarongo.
Kā pai. E hoa, mau te kai o te pō e tunu ne?
Engari mō tēnā, nā kui tunu I nā pō. I tōna tikanga, mau I tēnei pō, ā mā pare ā pōpō.
Kā pai. Kei te hoki mai a pare ki te kāinga I te pō nei, kia mohio ai au me pēthia te nui o te kai.
Āna, koi rā tāna ki au I te ata nei.
Pēthia tāna tāne, tērā pēa ka puta mai anō tērā, kua āhua rō te wā kaore au I kite I aia.
Kaore koe I rongo, kua mahue rāua.
Nē, kā aroha.
E ai ki ngā kōrero. I te whaiwhai tonu te tāne I tana whakareka o mua. E hia ke nei ngā wā, I ki atu au kia pare kia whakarere atu. Engari, kia whakarongo mai ia, au ware ake. Ana, kua mahue.
E hoa, mau te kōrero. E hia ke nei o hoa I roto I ngā marama kua taha ke nei.
Hei whakatepe, kia hoki anō ki ngā āhuatanga o te reo, kei tēnei kōrero rero, me te tuku I etahi pātai. Tēnā, he pātai tāu, he pātai rānei āu?
Ai, he pātai tāku. What's one way we can say that something is supposed to happen?
Tōna tikanga.
Hmm.
Tōna tikanga, ka tai mai aku mātua āpopo.
Hmm. Are my parents supposed to come tomorrow? They should be coming tomorrow.
Mm.
Kia ora.
tōna tikanga ka tai atu au ki te hui rā.
Mm. I should be going to that meeting.
I'm supposed to.
Supposed to be going.
Because should could be me. Me haere au.
Mm.
Tōna tikanga is like I'm supposed to.
Okay.
So maybe there's a words that have been said, a promise that's been... Oh, plans that have been made.
Mm.
Tōna tikanga, supposed to. But you could also use it for like, maybe you watched the weather forecast and it said it's going to rain tomorrow and it didn't rain. You'd be like, oh, tōna tikanga ka ua.
Mm.
Like it's supposed to rain. Ai, tōna tikanga.
Mm. Kia ora.
How te kōrero, when someone says something you're like, that's the pot calling the cup black. No, what's the problem?
the pot calling the kettle black.
So the... equivalent, like that's the pot calling
the pot calling the kettle black.
In English, the pot calls the kettle black.
It does, yeah.
Okay. So in Māori, when someone is talking and you're like, whatever, you can't talk.
Mm.
You know, is it
hypocrisy.
Hypocrisy.
Yeah.
Okay. The kiwaha, great kiwaha in te reo to say you can't talk.
Mm.
Is
mau te kōrero.
Ai, mau te kōrero.
Mm.
And, right, just change the first kupu to relate it to someone else. So, like, they can't talk.
Mana te kōrero.
Mm. And sometimes you might call yourself out and be like, oh, I can't talk.
Māku te kōrero.
Yeah, māku te kōrero. We can't talk.
Mātātou te kōrero.
Mātātou te kōrero.
Mm.
And so that's how we express that in te reo. That's the kiwaha we can use.
Mau
te kōrero. E hoa. Hoi hoi. You can't talk. Shut it.
So we've had a few kiwaha in this kōrero. What's another one to say, no way, didn't happen?
Oh, well, no way. One of them could be, engari mo tēnā.
Okay.
So that's like... you might tono me or ask me to do something. Engari mo tēnā. You know, and I'm really strongly negating what you've said. Engari mo tēnā, no way.
Yeah.
But then there's the other one used, auware ake, which I haven't heard being used, and as far as I'm aware, it's not used to answer a question, but it's used in conversation or it's used when stating something to say that something wasn't able to happen or it was to no avail or no success. And if you look at like how we've used it in the kōrero rero, we're saying, you know, like and did they listen? Not at all.
Not at all, yeah.
Yeah. Kia whakarongo mai, auware ake. And that's how I hear it mostly being used. You know, etahi tangata. No matter how much you encourage them to speak te reo or to learn te reo, it's not going to happen. You know, no. Ahakoa pēwhia te kaha o tō ki atu, tō akiaki, encourage, tō akiaki i a rātau, kia pirangi mai rātau ki te ako, auare ake. Like, for them to want to learn, it just doesn't happen. So that's one example of how we can use this kiwaha.
Kia ora.
Have a look as well on te aka and other resources to see how else it might be used. Something similar is heaha te aha. It's like to no avail. Heaha te aha.
Heaha te aha. Is that also sort of, it can't be helped?
Aye. Heaha te aha. Yeah, can't be helped. And it can also be used to say like, what's up? what's happening?
Oh yeah.
When you walk into a room. Heaha te aha e hoa ma. What's the
goss? He ngawari te reo Māori.
Heaha te aha. Yeah, versatile, ne. Hei whakatepe, to conclude, there's another little kiwaha that we've visited in the past, but what's the kiwaha to say, like, goodness knows how many, or it's this, how many, te mea.
Would that be, ehia kēnei?
Ehia kēnei ngā wā.
Ngā wā.
Goodness knows how many times.
Mm.
Well, that's the kaupapa there.
Ai.
Ehia kēnei ngā hōtaka.
Ai.
Oh, ehia kēnei ngā puni I pāho. Āpira?
Ai, tika e hoa, he nui ngā puni I pāho.
He nui ngā puni I pāho. Goodness knows how many episodes we've done. Well, we can tell you e hoa mā, it's been iwa te kaumārua.
Iwa te kaumārua.
Ko tata tai ki te kotahi rau.
Ai.
Ko tata tai ki te kotahi rau.
Tika.
And we will be around e hoa mā to reach kotahi rau and go beyond that. Ko te tūmanako e whaihuāna e nei akoranga kia koutou. ā, ka hoki mai anō māua ko āpira Ātera Wiki me tētahi puni pāhohou.
Hei kona, hei kona.
Hei kona mai.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.